byo mfite byose byavuye kuri wowe Mana yanjye kandi nibyo nifuza byose bizava kuri wowe ubuzima bwose buva kuri wowe ibyo agaciro byose biva kuri wowe Mana urahebuje mukiza uri igitangaza mu isi no mu ijuru
Now, Sanaway.
Now, Sabaho.
Now, Sabaho.